Blog Talk Radio.
Cyane Franklin Bukaka umunyekongo wi Brazzaville mu ndirimbo ye Robichon Africa, indirimbo izwi cyane, indirimbo kirangire kimwe na nyirayo wapfuye akiri mutoya cyane, yishwe aziranye n'ibitekerezo Ati mbese Afurika we wagiye he, ubwigenge bwawe bwagiye he, dipanda yawe yagiye hehe, ati buba he, kuko ati bwa bwigenge bwawe bwarengeye hehe, ati ubwisanzure liberite, ati ukwishyira ukwizana kwawe kwagiye hehe, ati ndirwa ngoka mpahira abana b'ingora ntutira inkwi. Ati abo natoreye kuyobora igihugu, ati bahugiye gusa mu kwigwizaho umutungo, mu kugura amamodoka ahenze n'ibindi bintu by'amara, ati ibintu by'amatora icyakora iyo bigeze. Ati ndongera nkaba umuntu, mbese nkagira agaciro mu maso y'abo bantu natoye bakantenguha. Ati mbese umuzungu ko yagiye, ko umukoloni yagiye, ati ya dipanda, ya independence yacu twayikoresheje iki koko? Ati akakomeza kwibaza ibibazo byinshi cyane aho ngaho, ngira ngo wenda yari atarasobanukirwa, kuko nawe yaje kwicwa muri 72, afite imyaka 31 gusa, wenda yari atarumva yuko mu by'ukuri abakoloni nabo bagiye muri Congo Brazzaville, byari nabo ntibasibaga mu makudeta, ndetse n'umuperezida wari uriho icyo gihe, ni ukuvuga Marien Ngouabi, nawe yaje kwicwa bidatinze inyuma y'uwo mugabo, inyuma y'uwo musore, kuko yapfuye akiri muto cyane. Ikindi cyo ni uko hakurya y'uruzi rwa Kongo, muri Kongo Kinshasa, naho hari igitugu cy'umuntu washyizweho n'abakoloni, ariwe Mobutu Sese Seko, wakoze kudeta 65. Icyo gihe yaririmbye indirimbo rwose, yari yashyize nk'imyaka 5 gusa. Mobutu akoze kudeta yashyizweho n'abakoloni kugira ngo babashe gusahura Kongo Kinshasa ibikikurikirana ubu ngubu, ariko wenda hari agahenge kuva batora mu mahoro. Ikaze kuri radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 7, isaha i Washington DC tukajya saa 3 z'amanywa ni nako tukajya saa 3:00 n'iminota iri n'iminota 7 isaha z'i Parisi, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa yine z'ijoro n'iminota 7 isaha z'i Helsinki muri Finland. Uno munsi turi kuwa gatanu, tariki ya 25 Mutarama, umwaka w'2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye bwa mbere mu mateka umuperezida mu mahoro. Kino kiganiro mugiye kukigezwaho nanjye Joseph Ngarambe, hamwe na Bwana Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert, ufate ijambo, reka ngufungure mikoro, nakubonye urahari, reka ngufungure mikoro noneho ufate ijambo usuhuze abari watwumva, noneho tubone gutangira ikiganiro. Ijambo ni ryawe, mikoro yafunguye Sixbert.
Mbanje kugusuhuza cyane, ndizera ko unyumva
Uraho
neza.
uraho,
Mukomere
nari ndakumva
mukomere.
neza rwose.
Kandi mboneyeho umwanya wo kugira ngo nifurize umwaka mushya muhire abatwumva, bakurikiriye radiyo yacu. Ubanza aricyo kiganiro cya mbere njemo kuri radiyo Ishakwe kuva uyu mwaka
Uno
watangira.
mwaka ni ukuri.
Ndagira ngo rero nifurize umwaka mushya muhire Abanyarwanda bose n'abandi bose bakurikira ibiganiro byacu.
Urakoze cyane Sixbert. Niba narebye neza, hari hashize n'igihe kinini cyane mu by'ukuri utaza kuri radiyo, abantu barakunyishyuzaga, ahubwo urakoze kugaruka. Uheruka rero kera cyane
Ndahari
rwose,
ndahari ndahari rwose.
yego. Sinitegereje neza amatariki duheruka naho ya nyuma nashoboye kubona vuba vuba, nshakije ibya vuba. Ariko ni cyane cyane ikiganiro nashakaga twakoranye, wenda hari n'ikindi wakoze nyuma, byo sinabimenya, sinabashe kubireba. Hari ikiganiro twakoranye ku itariki ya 10 Kanama 2018, naho hari kuwa gatanu. Icyo kiganiro twari twagihaye inyito gutsimbarara ku butegetsi muri Afurika byaba bica amarenga y'iherezo. Icyo kiganiro rero ntabwo mpamya ko ari cyo cya nyuma twakoranye, ndumva hari ibindi twakoranye. Ariko rero icyo kiganiro cyo nashatse ngezeho, ndavuga nti gifite rwose icyo gipfana cyane ikiganiro cy'uno munsi. Gutsimbarara ku butegetsi muri Afurika byaba bica amarenga y'iherezo. Dore rero incamake y'icyo kiganiro twakoze icyo gihe. twaragiraga tuti tariki ya 7 Kamena 2018 perezida w'u Burundi Petro Nkurunziza yatangaje ko ataziyamamariza manda ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi itegeko nshinga ryari ryaravuguwe ku buryo iyo abishaka yarashoboraga kwiyamamaza kugeza muri 2034. Tariki ya 8 Kanama 2018 abinyujije ku mubigizi wa guverinoma Lambert Mende, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila nawe yatangaje ko manda ye irangirana n'uno mwaka turimo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Twaragiraga muri iyo ncamake tukagira tuti abari biteze intambara yo kurwanya Kabila Kabila aramutse yiyamamaje bazabigenza gute, amaherezo y'abashaka gutsimbara ku butegetsi mu biyaga bigari amaherezo yabo ni ayahe, umunyagitugu Paul Kagame ushaka kuyobora kugeza muri 2034 ibihe n'ibyaba biriho bimusiga ku buryo ndetse bishobora kubyara imivu y'amaraso. Ngicyo ni ikiganiro twagiranye nawe ku itariki ya 10 z'ukwa munani 2018 nuvuga ko hashize amezi 5. Urumva rero ko ibibazo twibazaga ubusesenguzi twakoze mu by'ukuri ibisubizo bimwe turabibonye. None rero ibyo nagira ngo rwose nkwibutse wenda ntore ukinabyibuka hashize igihe none n'umunsi nk'uko twa
ntabwo nakibukaga, ariko nyuma yaho hari ibindi biganiro twagiye dukora uretse ko icyo ngicyo koko gifitanye isano n'ibi twavuze tuza kuganiraho uyu munsi by'amahindura yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Yego yego, noneho nk'uko twabisezeranije inshuti zacu inshuti za radisha kuri kuno munsi tubagezeho ikiganiro twahaye inyito Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibonye bwa mbere mu mateka umuperezida mu mahoro. Incamake y'ikiganiro kino munsi iragira iti kwa 24 Mutarama 2019 nibwo Perezida Felix Tshisekedi yarahiriye ko abaye Perezida mushya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma y'amatora yanzwe n'impaka. Ababikurikiye hafi babonye intambara y'abaharanira inyungu z'ibihugu byabo bashakaga kuryanisha abaturage ba Congo bagamije gukomeza kuva mu bukungu bw'icyo gihugu mu gihe abandi bariho basubiranamo. Nubwo ariwe mutoya mu karere, Perezida Joseph Kabila yarushije benshi ubushishozi no kureba kure muri politiki. Icyo dukwiye guhanga amaso muri kino gihe nubwo Congo ihivanye neza muri ayo matora yari itegerejwemo yinjiye mu rugamba rweruye rw'abampatsi ibihugu n'ibikoresho byabo mu karere no muri Congo. Muri iki kiganiro turasesengura iby'ayo matora, ingaruka zayo n'ibirura bitegereje n'ibirura birekereje gukomeza gusahura igihugu ari nako bimena amaraso byitwaje ahanini abana bo muri Afurika, abana b'ibirara bo muri Afurika barimo ba Paul Kagame wasimbuye mu by'ukuri Mobutu Sese Seko. Nagira ngo rero mbere yo gutangira nibutse ko ejo tariki ya 24 Mutarama 2019 ariho nyine mbyibutse ko ariho mwene Tshisekedi nyine yahererekanije ubutegetsi na mwene Kabila mu mahoro. Ariko kuri uwo munsi perezida w'ishyaka ryacu Dr. Theogene Rudasingwa nawe yahereye ko yohererezanya kuba Felix Tshisekedi ubutumwa bwo kumushimira gutorerwa kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mahoro. Nagira ngo rero nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryacu ube wavuga mu ncamake ibikubiye muri iryo tangazo ryanditse mu Gifaransa. Ijambo ni ryawe Sixbert.
Urakoze kuko umuyobozi mukuru w'ishyaka ryacu ishyaka Rwanda Freedom Movement Dr. Theogene Rudasingwa yoherereje ku munsi w'ejo yoherereje nyakubahwa Felix Ntoni Tshisekedi Tshilombo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubutumwa bwo kumushimira kubera ko yatsinze amatora kandi akaba yararahiriye kuyobora igihugu agashyikirizwa ibirango by'igihugu. Muri iyo baruwa, muri ubwo butumwa, yaravuze ati: nyakubahwa nyiricyubahiro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nyakubahwa perezida, tunejejwe n'uko mwatorewe kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba biduhaye amahirwe izina ry'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement, ishyaka riharanira impinduka mu Rwanda, rikaba rikorera mu buhungiro. Nyine tubonye amahirwe yo kugira ngo tubashyikirize indamutso yacu nziza no kubashimira yuko mwatsinze ayo matora. Itsinda ryanyu ry'ayo matora ritsindagiye ku mugaragaro ko mufite ubudashyikirwa nk'umuntu ushobora kuyobora igihugu, kandi bikanabasaba mbese ubwitange bukomeye cyane ku baturage ba Kongo bategerejeho nyine ubushishozi bukomeye mu kuyobora icyo gihugu. Natwe tukaba twizera ko muzaharanira nyine amahoro arambye muri Afurika no mu karere k'ibihugu bigari. Dr. Théogène Rudasingwa yakomeza avuga ati: abaturage b'igihugu muyoboye, mugiye kuyobora, ndetse n'abaturage bo mu karere babategerejeho nk'umuyobozi, babategerejeho ko muzatera intambwe ikomeye mu kurwanya ubudahana, haba mu gihugu cyanyu no mu karere, kandi ko muri aka karere k'ibiyagari ibihugu byabayemo jenoside, bibamo intambara zamaze abantu, imivu y'amaraso iratemba, haba ndetse n'ibyaha bikabije byibasiye inyokomuntu. Yibutsa ko muri 2010 umuryango w'abibumbye watangaje raporo ibyo bise mapping report ku byaha bikomeye cyane, ibyaha ndengakamere byabaye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Akibutsa ko kugeza ubu icyo gihugu kitigeze gisaba umuryango w'abibumbye gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kugira ngo abakoze ayo marorerwa bayabyozwe. Akarangiza avuga ati: turabifuriza nyakubahwa perezida wa Repubulika ibihe byiza muri iyo mirimo ikomeye cyane mutangiye mu gihugu cyanyu, kandi mwitangira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo nyine rikaba ryarashyizweho umukono na Dr. Théogène Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'Ishakwe, Rwanda Freedom Movement.
Urakoze cyane Sixbert, nk'uko nabyibukije mu kanya muri iriya mpeshyi ishize y'umwaka ushize muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu, perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ati: nubwo rwose itegeko nshinga rimpera uburenganzira, ntabwo iyi manda yanjye nirangira ya gatatu nzongera kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Bidatinze mu kwa munani rwose, hashize amezi abiri neza neza, undi muperezida muto, kuko na Nkurunziza ni muto, afite imyaka mirongo itanu n'ine gusa, undi muperezida muto nyine ubungubu uje mirongo ine n'irindwi ariwe Joseph Kabila, ati rwose ati uyu mwaka nurangira urarangirana na manda yanjye. None rero koko iryavuzwe riratashye, ariko nk'uko wabonye hashatse harimwo abashatse kwitambikamo abanyagitugu butwi bakorera bamatse ibihugu mu gusahura ibihugu byabo, mu kubivoma, mu kubikinesha. Bari bitoye ngo bagiye guhagarika byose byo muri Kongo ngo bajye gutanga amasomo. Ijambo ni iryawe, wagira icyo ubivugaho nk'uko nyine twabisezeranije abantu.
Urakoze koko. Perezida Kabila yagaragaje, nubwo ari we muto mu baperezida wo muri kariya karere, yagaragaje kandi agwa mu ntege nyine nyakubahwa Petero Nkurunziza w'u Burundi, yagaragaje ko nawe akomeye nyine ku ijambo yari yatanze, avuga ati uyu mwaka nurangira ntabwo nzakomeza mbese guharanira kuba perezida wa Kongo, kuko imvugo ibaye ingiro. Amatora yabaye mu mpera z'umwaka, amatora arangira nubwo yabayemo impaka nyinshi, amatora arangira hatowe undi muperezida, aratorwa ararahira nyine nk'uko wari wabivuze mu nteruro y'iki kiganiro, arahira ejo kuri 24 Mutarama umwaka w'2019 ari we nyakubahwa Felix Tshisekedi. Kuko aya matora yo muri Congo yari ikibazo gikomeye cyane, haba mu karere haba no ku isi. Usanga Congo barakunze kugenda bayifata nk'ahari nk'ikintu cyapfiriye ku gasozi, bityo ugasanga ibisimba byose ari inkongoro, ari isazi, ari inzoya, ari n'ibindi byose, ugasanga byose bigenda bikururaho bitoraho agapande agapande agapande. Na Kongo nayo wasangaga ibyo byose birekereje bishaka kugira ngo bishwanyuze cyangwa se birebe n'icyo byayitoraho, bituma bampatsa ibihugu nabo usanga cyane cyane naho bagaragaye cyane kuri iki kibazo cya Kongo cy'amatora yo muri Kongo, aho wasangaga ibyo bihugu byampatsa ibihugu nyine byambariye urugamba nk'intare ziri ku muhigo, noneho ugasanga bose bafite ibyo baharanira, abo bashyigikiye babonaga ko inyungu z'ibyo bihugu aribo bazazisigasira, bityo bituma amatora atagira ubwisanzure ubundi igihugu icyo ari cyo cyose cyari gikwiye kugira mu gutunganya amatora yacyo no kusobanura. Icyagaragaye nanone umuntu atasimbuka ahangaha ni uruhare rukomeye cyane rwagizwe na Kiliziya Gatolika, aho inama y'abasenyeri yatangaje mbere yuko inama ishinzwe amatora mbere yuko inama y'igihugu ishinzwe amatora igihe kivuga, Kiliziya Gatolika igatangaza ko ibyavuye mu matora ibizi, ko n'uwatsinze imuzi, ndetse ikagira n'uburyo ibisobanura, hari nabo yabibwiye yuko nyine watsinze ari Fayulu. Icyo gihe bavugaga amajwi muri za 38%, nyuma nabonye barageze naho bayageze muri za 60%+. Ibyo bintu mu by'ukuri nge mbona Kiliziya Gatolika yaratomboye ikagira amahirwe, kuko iyo haza kuba intambara ijyanye n'icyo kintu cy'uko Kiliziya Gatolika yari imaze gutangaza ko hatsinze amatora undi muntu, mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora ikurikije mbese imibare yari ifite nayo yavugaga mbese yavuga ibyavuye mu matora bitandukanye n'ibyo Kiliziya Gatolika yavugaga, ugasanga rero Kiliziya Gatolika yari ikwiye kuba ari nk'umuryango udaharanira inyungu, ari nk'umuryango uri mu gihugu ukorera mu gihugu ukorera abaturage ariko utivanga mu bya politiki. Usanga iyo haza kuvamo intambara bamwe bagahaguruka bati twebwe tugiye kurwanira Fayulu, abandi bati tugiye kurwanira Felix Tshisekedi watsinze amatora. Ubu ngubu rwose impundu zavuze ejo zari kuba ari amarira mu gihugu hose, ubu igihugu cyari kuba cyakwiriye imiborogo ku buryo ndetse cyashobora no gucikamo ibice, hakaba igice kiyobowe n'abashyigikiye nyine abashyigikiye Fayulu, Felix Tshisekedi, bityo ugasanga mbese abantu bahanga nkibaza nti ni gute Kiliziya Gatolika ubundi abantu bavugaga bati cyangwa bakekagaho ubushishozi tinyutse gufata mbese kwishyira imbere gutyo igafata ikavuga ikintu nk'icyo cyashoboraga kuvamo intambara ikomeye mu gihugu. Nanone ugatekereza utese nubwo iyo ntambara itabaye, noneho Kiliziya Gatolika izabana ite n'ubutegetsi bushya bugiyeho itemera, kuko yari yatangaje ko hari hatowe undi muntu. Ugasanga rero harimo ikibazo gikomeye cyane gituma muri Afurika, ndibaza ko ari muri Afurika cyane cyane ko ariho biba, kuko nta handi hantu nzi Kiliziya Gatolika ishobora gutinyuka kwivanga mu bintu by'ubutegetsi bw'igihugu kariya kageni. Mbona muri Afurika bizatuma abantu bongera kuganira, ndavuga mu bihugu mw'imbere, baganira ku ruhare amadini agomba kugira cyangwa akwiye kugira mu byerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu, mu byerekeranye n'uko ibihugu mbese n'ihererekanya ubutegetsi cyangwa se n'ibyerekeranye n'ubutegetsi bw'ibihugu. Nkumva rero ko icyo ari ikintu gikwiye cyane, bahereye kuri ya rugero rw'ibintu byabaye muri Congo n'imivu y'amaraso yari igiye gutemba kubera kuriya kwitanguranwa kwari kwakozwe n'abashumba ba Kiliziya Gatolika muri kiriya gihugu. Ariko rero nanone nk'uko hari umuntu w'umusesenguzi wabivuze, ntabwo nibuka amazina ye, buriya Yozefu waza kumunyibutsa, hari umusesenguzi wavuze ati abantu ntibibeshye, abasenyeri mu ndahiro bakora bavuga ko bazakorera Vatican ko ari yo nyine inabashyiraho, kandi ko ari nayo bazakorera, ko ari nayo bazumvira. Vatican rero nayo ni leta, nayo ni leta, bikaba byumvikana nyine ko abo
ndumva ari biro IC biro
nyine, bikaba byumvikana yuko abo basenyeri bikaba byumvikana ko abo basenyeri nyine bari bafite inyungu barengeraga, bikaba ari inyungu z'iyo leta, kandi iyo leta ikaba ari leta nyine ikorana n'abampatsi ibihugu, abazi bya leta ya Vatikani ndumva icyo kibazo bakizi bihagije. Bityo rero bikaba byaragaragazaga ko hari imibare ikomeye cyane yari yarakozwe kugira ngo Kiliziya Gatolika mu by'ukuri ise nikora kudeta, kuko biriya byari bimeze nka kudeta, no kugira ngo Kiliziya Gatolika itinyuke na mbere y'abandi bose iti uwatsinze amatora turamuzi, twashyizeho abantu 40,000 b'indorerezi zacu ku buryo dufite ibyavuye mu matora mu gihugu hose. Cyari ikibazo rero gikomeye, ariko nyine navugaga urwo ruhare rw'abampatsi ibihugu, bampatsi ibihugu birumvikana hari abagiye imbere baravuga bati aya matora, ibyavuye mu matora dutegereje, mbese ko ibyo abaturage batoye ari byo bizatangazwa n'iriya komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabivuze, ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi byarabikoze, ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi nk'Ubufaransa, Ububiligi, ndibaza ko hari n'ahandi n'abandi bashobora kuba barabivuze bavuga bati dutegereje ko mbese ibyavuye mu matora ari byo bizatangazwa n'iriya komisiyo. Birumvikana nyine harimo ka gasuzuguro gakabije cyane, agasuzuguro gakorerwa ibihugu bya Afurika, gakorerwa abanyafurika mu by'ukuri, kuko amatora araba mu bihugu hirya no hino, ntabwo ibindi bihugu bishobora guhaguruka gutyo ngo bitanguranwe, ngo barizera ko komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora izatangaza ibyavuye mu matora y'abaturage. Ni hariya honyine byabaye, ndetse hakaba hari n'ibihugu byari byatangiye kwerekana ko bishaka ko bitazakorana na leta bizajyaho. Icyo gihe bari bahagurukije n'abakozi babo, ni ukuvuga mbese abarengera inyungu z'abampatsi ibihugu mu karere, nka Perezida Kagame na Perezida Museveni. Uretse ndahari ko Museveni we ashobora kuba yaragendesheje amaguru make, ariko Kagame we yarasiragiye hirya no hino, akoresha amanama mu muryango w'abibumbye, ndetse yanateganyaga kujya i Kinshasa kujya kumvikanisha uwo bampatsi ibihugu bashakaga n'uwo mbese komisiyo y'igihugu y'amatora yemezaga ko ariwe watsinze amatora. Yagombaga kuhajya kujya kubumvikanisha no kugira ngo arebe ukuntu mbese uwo bampatsi ibihugu ashobora kugira uruhare mu butegetsi bushya bwa Kongo, bityo Kongo bakongera kuyishyira mu kintu kimeze nk'inzibacyuho, mu by'ukuri bakongera kugishyira mu kintu cy'igihirahiro, bityo uwo ari wese akajya atambuka akaza kwitwarira icyo ashaka muri Kongo, mbese nka ya nsina ngufi uhise wese aza agacaho urukoma akigendera. Icyo gihe rero ikintu umuntu yashima ni uko Perezida Kabila, navuga Perezida Kabila na guverinoma ye cyangwa se n'ubutegetsi bwe, kuba batarishinze icyo gitsure cy'abampatsi ibihugu, n'ibyo bikangisho by'abampatsi ibihugu bakavuga bati twebwe aya matora ni twebwe ubwacu twishakiye amafaranga yo kuyakoresha, nta munyamahanga waduhaye amafaranga yo gushyira muri aya matora, ndetse nta n'ubu twize twumvikana n'abo bantu ngo bohereze indorero cyangwa bagire bate, twirwanyeho ku giti cyacu. Ibi by'amatora tuzabyirangiriza hano iwacu. Komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora dutegereje ko izatangaza ibyavuye mu matora, ndetse kajya mu rukiko rw'ikirenga rugomba kubyemeza. None byamara kwemezwa, nyine uwemejwe akarahirira kuba perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho hantu bahashinze igiti ntibahava, ku buryo bakurikije gahunda nk'uko amategeko bagenderaho ayiteganya. Noneho Felix Tshisekedi, mbese komisiyo y'amatora itangaza ko yatsinze amatora, ndetse n'urukiko rw'itegeko nshinga narwo rujugunya ubujurire bwari bwakozwe n'uruhande rwa Fayulu, navuga ko ari uruhande rwa bamwe bihugu. Noneho ejo nyine ku munsi w'ejo arahira ko perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi yenda umuntu yakongeraho nuko ikibabaza nuko bampatse ibihugu bakurikiranye inyungu zabo mu karere cyangwa muri Afurika cyangwa n'ahandi. Ikibabaje nuko bo ntacyo abanyafurika bababwiye. Amahoro ndetse usanga ari asa naho ari yabatera ikibazo. Igihugu iyo gitekanye bisa naho ari byo bibatera ikibazo, kubera ikibabaza rero mvuga ahangaha nuko usanga abantu b'abategetsi b'abanyafurika, abategetsi b'abanyafurika usanga baba ibikoresho bya bampatse ibihugu kugira ngo basenye babuze amahoro ibindi bihugu bya Afurika. Nicyo kibazo ubona gikomeye cyane, nyamara bakigira abanyoni nyinshi, ugasanga banyura hirya no hino hamwe na hamwe bavuga ngo ni ibitangaza, n'abantu bafite ibintu by'ibitangaza bagejeje ku bihugu byabo, kandi ibihugu byabo byicaye hejuru y'ikirunga baba bashyize hejuru akenda kera. Noneho abirebera ka akenda kera cya kirunga ntibakibone, ntibanakiteho, batazi ko byanze bikunze kizageraho kigaturika kigasanda. Ndumva Yozefu mwasubirana ijambo, nari ngerageje gusubiza ibyo mwarimu wambajije. Urakoze.
Urakoze cyane. Mu kanya uvuze bampatse ibihugu, ku mugabane wa Afurika no muri kariya karere by'umwihariko, kuko ubukungu bwa Kongo aho kugira ngo bugirire akamaro abaturage ba Kongo ndetse n'abo mu karere, ahubwo byabaye nk'ibintu bitera umwaku rwose abanyekongo, kuko abanyekongo ni bamwe mu baturage ku isi bakeneye cyane. Kongo iri inyuma cyane mu gihe abayivoma bo badasiba nyine kuzamura ubukungu bwabo. Hari ikintu rero gisa n'icyagarutse muri kariya karere, hari inyandiko nyinshi zibivuga, hari ubusesenguzi bw'abantu bahanga benshi babivuga, kandi natwe ubwacu turabibona turanabivuga. Muri kariya karere hasa n'ahagarutse intambara y'ubutita. Ku isonga hari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri kitigeze kihava na rimwe, ndetse gifite n'uruhare rukomeye mu mahano yagiye akorwa muri ako karere. Hakabaho n'Ubushinwa nabwo buvuga buti natwe tugomba kujya aho dushatse, tugacuza aho dushatse. Hambere aha ngaha hari ikintu cyo kuvuga ngo mwapfa imyenda y'Abashinwa. Ibyo bintu hari hamaze iminsi nyine wari uvuga uti abo bose bampatse ibihugu mu by'ukuri ntambabazi nke baba bafite abaturage, gusa ni uko bafite ibinyamakuru bibabeshya bikabasinziriza abaturage, abantu bakibwiraho ngo iziriya ndangagaciro za demokarasi mu by'ukuri bazigenderaho, kandi babeshya kenshi nk'uko bidasiba kugaragara cyane cyane muri ino minsi, kuko baragenda biyambika ubusa. Muri ibyo rero byose byo kuvuga ngo ngaho mwapfa Abashinwa, ngaho imyenda yawe irabishe, nkaho indi itasabitse Afurika, mu gihe ahubwo bavoma niyo myenda, ndetse baraza ibitumye iyo myenda iza bakaba ari nabyo babitwara, byose bayitwariye mu by'ukuri bagasiga ubusa. Iyo ntambara y'ubutita isa n'ihari, nako si isa n'ihari, nako iragaragara, iragenda yigaragaza cyane. Nagira ngo ugire icyo uvuga, kuko muri icyo kino kiganiro twavuze tuti niki gisigaye, hategerejwe iki, niki kibi gishobora kuba, cyangwa se ni iyihe ntsinzi kugira ngo akarere kagari ubuyanja ku nyungu zako kare nyine no ku nyungu z'umugabane wose ijambo ni ryawe.
Ya urakoze kuko intambara y'ubutita yaragarutse cyane cyane hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Abashinwa wafata nk'urugero rwa hariya muri Congo. Ni ibintu byigaragaza cyane kandi byanagaragaye cyane kurushaho muri aya matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhare zagiye zigira haba muri Congo no muri Afurika cyangwa n'ahandi hirya no hino ku isi rurazwi, aho zitwaraga nk'umujandarume mbese ku isi, bakaba ari bo bategeka ibigomba gukorwa hirya no hino, ugomba kuyobora igihugu bagasa n'aho ari bo bamwemeza, uwo batashaka akavaho ndetse akanicwa. Ibyo ngibyo byarabaye cyane, ariko hano turiho turavuga ibirebana na Congo. Mu by'ukuri rero njyewe hari akantu wenda binyibukije gato ngira ngo mvugeho ntaribagirwa. Dukunda ndavuga nkatwe abaharanira guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika cyangwa no mu bindi bihugu, usanga dukunda kwerekana nk'ibibazo by'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ugasanga dutabaza ibyo bihugu by'ibihangange twerekana nyine ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwahonyowe, tuvuga tuti nimutabare ibintu byacitse. Nyamara ugasanga twibagirwa yuko ubwo butabera dusaba abo bantu, abo tubusaba mu by'ukuri ni abanyabyaha. Ni abanyabyaha bakoze ibyaha byinshi cyane, n'ubu baracyakora byinshi. Ubwicanyi byaba ari iki? Bakoze byinshi n'ubu baracyabikora, ugasanga ari bo dutabaza tuti iwacu byacitse, hari ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hari itotezwa, hari iki, hari iki, hari iki, dukeka ko mu by'ukuri hari icyo bibwiye ibyo bihangange. Ibyo bihangange ahubwo usanga abategetsi bakoresha ubwo buryo ari bo babanye neza nabyo, bikabaha imbaraga, haba ari imbaraga mbese zo kugira ngo bakandamize abaturage, bakandamize abatavuga rumwe nabo, byaba ari imbaraga mu by'ubukungu nyine kubaha inkunga zituma bashobora kurangaza abaturage cyangwa se no kugira utukorwa utu n'utu bashobora kugeraho, n'inkunga z'ubuvugizi hirya no hino. Bityo ugasanga natanga urugero rwa Perezida Paul Kagame, ugasanga umuntu baramuhinduye nk'ikigirwamana, umuntu w'igitangaza w'indashyikirwa, baba berekana nyine ko ari umuntu ukora ibitangaza hirya no hino. Nyamara umunsi bamukuyeho amaboko, ibyo azashinjwa cyangwa ibyo bazamurega nabo ubwabo bizaba bingana umusozi. Ariko mu gihe bakimuharaye, mu gihe nako bakimushagaye, mu gihe bagifite ibyo bariho bamukoresha, mu gihe bagifite ibyo bamutegerejeho, ugasanga bamugize umuntu w'igitangaza. Ariko nanone ugasanga Abanyafurika tugeraho tukizihirwa, noneho nk'abo bafite inyungu bakurikiranye uko ariho badukoresha, ugasanga natwe twabyinnye nyine twizihiwe nk'aho koko twivumbuye mu butangaza tutari dusanganywe. Navugaga rero ko intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa muri Congo ni intambara yeruye, ntabwo ari intambara iriho itangira, yeruye, iragaragara ku buryo n'aya matora yarushijeho kuyigaragaza. Kuva Congo yabona ubwigenge muri 1960, icyo gihe abantu benshi bakurikiranye amateka ya Congo bazi igihangange Patrice Emery Lumumba, ukuntu yishwe n'ukuntu yishwe yicishijwe nyine na ba mpatsibihugu, ni nabo bamwishe ndetse bagashyiraho Mobutu akaba ari umusimbura. Mobutu aba ku butegetsi iyo myaka yose kugeza ejo bundi nyine ndumva ari muri 1998. Ubwo nanone bampatse ibihugu bahagurutsaga Kagame na Museveni na Kabila na Laurent Désiré Kabila bakajya gukuraho Mobutu. Birumvikana rero ko nko ku Banyamerika bashyigikiye cyangwa nabo bampatse ibihugu bashyigikiye mbese bagiye ba bacunga Kongo nk'akarima kabo kuva bakwica abo ba Lumumba kugeza aho bashyiriyeho Muzehe Laurent Désiré Kabila nyakwigendera. Birumvikana ko kuri bo inyungu zabo zagombaga gukomeza gusigasirwa no guharanirwa. Ariko hagati aho Perezida Joseph Kabila aho ahatangiye kubonera ibibazo yatangiye no kuganira n'abandi batari ibyo bihangange byamenyereye nyine kunyunyuza Kongo, aganira n'abandi, yegera Abashinwa, yegera n'Abarusiya. Ibyo rero byatumye mu by'ukuri bampatse ibihugu babona ikindi gihande bahangana nacyo, bityo ibyo bifuzaga gukora muri Kongo rimwe na rimwe ntibyabahira, ntibyanashoboka. Noneho n'Abashinwa ni igihugu ubundi mu by'ubukungu ku isi, ubungubu Ubushinwa bumaze kuba ubwa mbere, ariko nanone bya bindi iwacu bita itekinika ry'imibare n'ibindi baracyashyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere, bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo arizo ziri imbere zigakurikirwa n'Ubushinwa. Nyamara Ubushinwa iyo urebye ngo yenda Yozefu waza kubidusobanurira neza, amafaranga bubitse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibiha ireme idolari rya Amerika Ubushinwa bubitse, numvise ko biruta ibyo Amerika ubwayo ibitse. Bityo Abashinwa bakaba baramutse bashatse ko idolari rigwa ryagwa rwose yarariguye, bityo bikaba bigaragaza ko bafite imbaraga, bafite n'uburemere ku bukungu bw'isi umuntu atakwirengagiza. Birumvikana ko ubwo buremere nabwo buba bukeneye ibihumbikisho, buba bukeneye ingufu, buba bukeneye ibikoresho. Ibyo bikoresho rero bituruka muri Afurika, bituruka mu bihugu birimo ubukungu kamere, biriya nk'amabuye y'agaciro n'ibindi byose, cyane cyane kandi ugasanga ibyo ngibyo byiganje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara yaratangiye kubera ko Abanyamerika baharaniraga kimwe n'abari ku ruhande rwabo, baharaniraga ko kiriya gice cyaba Fayulu, ubwo uvuze Fayulu anavugamo bariya ba Katumbi, Moise Katumbi wo muri Katanga, umuntu aba anavuzemo ba Jean-Pierre Bemba uriya wari ufungiye mu Buholandi, ukuntu yafunguwe nabyo, yafunguwe muri ibi ngibi by'amatora kugira ngo aze nyine nawe gutera icyukere muri aya matora yarateganijwe muri Congo. Birumvikana nuko abo bampatse ibihugu bari ku ruhande rwa nyine rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite umukandida wabo. Abashinwa bo bakavuga bati twebwe tuzakorana na Leta, tuzashyigikira ibizava mu mategeko iyo Leta ivuga ko igenderaho, nibyo tuzashyigikira nta bindi. Byatumye rero ahanini nka za ntare navugaga zari mu muhigo zari zahagurutse, byatumye ubukana bwazo buhwama. Noneho ibyo bari batangiye byo kwerekana yuko uzatangazwa n'iriya komisiyo y'igihugu y'amatora batazamwemera, byatumye iyo nduru bavuzaga mu by'ukuri imera nka wa muriro w'amashara irahwama. Noneho komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza nyine ibyavuye mu matora kandi bari byo byubahirizwa. Ndibutsa ko byinshi ibihugu byinshi harimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyine uyobowe muri iki gihe ukiyobowe na Perezida Paul Kagame, nawo wavuze yuko ngo urukiko rw'itegeko nshinga rwaba ruretse gutangaza kugira icyo rutangaza, rwaba ruretse kwemeza watowe burundu kugeza nyine kugira ngo babanze baze mu biganiro bashakisha ukuntu mbese ngo umuntu wampatse ibihugu cyangwa umuntu uhagarariye inyungu za bampatse ibihugu ashobora kugira uruhare mu butegetsi bushya bwa Kongo mu nzibacyuho mu by'ukuri bateganyaga yari kuzatuma igihugu kiba mu gihirahiro nk'uko nari nabivuze hejuru. Ndumva ari byo navuze Joseph.
Urakoze cyane, wavuze
iyo ntambara y'ubutita nyine urakoze cyane kuba wasesenguye intambara y'ubutita, ariko bakavuga uti avantage mu by'ukuri abafite imbaraga muri kino gihe ni Abashinwa, cyane cyane ko badafite amakosa angana nako ntibanari hafite, kuko ntibahabaye cyane, ntibafite amakosa angana nayo abo Banyamerika n'abo bafatanyije bakoze muri ako karere bayogoje. Bityo rero urumva ko buri wese avuga ati haba n'uyu mushya, ati haba n'uyu mushya, ati ikindi cyo hari ikintu cya konkurense cy'ipiganwa, burya hantu hari ipiganwa hari ibintu byinshi biba bishoboka. Urugero ngira ngo wumvise ko hambere ahangaha Abashinwa mu bintu baherutse gusezeranya Abanyafurika baravuze bati mu mafaranga twakoreshaga mu byerekeye inguzanyo, mu byerekeye ishoramari, tugiye kuyazamura tuyageze kuri miliyari 60 z'amadolari muri uyu mwaka ugiye kuza. Abanyamerika rero nabo batangiye kuvuga bati ibintu biradukomeranye, Abashinwa bagiye byose kubitwara kubera amafaranga menshi banatanga, bityo nabo hari umushinga bafite wa miliyari zingana gutyo, neza neza miliyari zingana gutyo 60 zo kugira ngo mu gihe Abashinwa kenshi baguriza cyangwa se bagafasha leta bityo amakompanyi yabwo y'Ubushinwa akabona n'akazi, kuko nabo ntibajyanwe n'ubusa baracuruza nyine. Abanyamerika baravuga bati twebwe tuzibanda no ku bintu byo gushora imari, ariko tukagira na za participation, ni ukuvuga ko tukagiramo imigabane muri ayo masosiyete muri Afurika. Ibyo byose ni kuri Afurika. Hambere ahangaha hashize imyaka 20 tuvuge n'umunani, mu ntangiriro z'umwaka w'1990, nyuma yo kugwa ku rukuta rwa Berlin, bose birukiraga muri Aziya. Aba bose Abanyamerika, Abanyaburayi, Abafaransa n'abandi birukiraga muri bati niho hari ibintu, kuko muri Afurika ho habaye akavuyo, bakibagirwa aho kavuye aribo bagateje. Hariya ni heza cyane, hari ibintu byinshi cyane, Urusi butarataka, reka tujye kubitoragura. None rero ibyo bagiye gutoragura, yego harimo ibyo bahavanye, ariko babonye bidahagije, bakibutse basanga Ubushinwa rwose bwaricaye buritunganya neza, burisuganya neza muri Afurika, burahari rero ubwo Bushinwa. Iki kintu cy'ipiganwa rero urumva ko ari ikintu gishobora kugira akamaro, ubwo twari tuba tureba imbere ya Afurika. Yego bazashoza intambara kugira ngo babone ibya makeya nk'uko basanzwe babikora, ariko uruhare rwa buri munyafurika ukunda umugabane we, ukunda igihugu cye, kwaba ari ukugira ngo bange iyo ntambara nk'uko abanyekongo bari bagenda banga intambara. Bityo rero uko kwanga intambara bizanatuma ibikozwe byose bidasenyuka, kandi rero ahantu hatari intambara akenshi haza n'ishoramari. Ibyo nibyo nagira ngo nongereho gatoya nyine icyo kintu cya investissement. Abashinwa bariho barayizana ibyezamiya 60 zizanyanyagira hose muri Afurika, yego bihugu byose ntibizabifata ku buryo bingana, ariko ntekereza nako sinshidikanya ko nta gihugu kizabura icyo gifatamo. N'Abanyamerika rero ku mpamvu zitabaturutseho izo kuvuga ati ibindi byo gushoza intambara ntibikiduhire cyane, nabo bagiye kuzana amafaranga, bityo ryapiganwa Abanyafurika bitwaye neza bavuga bati noneho iyo ntambara y'ubutita ahubwo umuntu ashobora kugira icyo ayibyaza. Kuko kuva intambara nagira ngo uze kugira icyo ubivugaho, intambara y'ubutita yararangiye inajyana, ndetse tujya n'amahirwe ijyana na apartheid yo mu nayo yari urukoza soni muri Afurika y'Epfo, ariko tukavuga tuti Afurika rwose ibihe byiza biraje, twaribeshya aho ngaho, kuko hasigaye ba bandi bajyaga bavuga ngo ni abademokrati kwa bivuze Afurika bayigira agatubiro tubona muri kino gihe. Mu kanya wavuze uti Ubushinwa bufite izindi mbaraga, nibwo bushobora kuba bwagusha n'idolari bubishatse, ni ibintu rwose bishoboka, kuko Ubushinwa ubungubu nibwo bwa mbere bufite umwenda wa Amerika. Ni ukuvuga ko ari bwo buba bwaraguze za mpapuro gaciro nyinshi za bonds, za bond trésor, za bonds mpapuro gaciro zimwe bagurisha nyine bafata umwenda. Ubushinwa bwaguze nyinshi cyane, reka ndebe gatoya hari ahantu mbifite. Ubushinwa bugeze hafi miliyari igihumbi na magana abiri, hafi miliyari igihumbi na magana abiri z'izo mpapuro. Ni gute rero nk'Abashinwa bashobora gutesha agaciro izo mpapuro gaciro? Nyine ni ukuvuga gutangira kuzigurisha ku bwinshi. Hari igihe bajya bagira gutya iyo barakaye bakanazigurisha Abanyamerika bagahungabana. Kuzigurisha bituma ziba nyinshi ku isoko, zigata agaciro, bityo Abanyamerika baba bagiye no gushaka andi mafaranga, nyine bakoze izindi mpapuro gaciro, bakaba ayo mafaranga nyine bakaba izo mpapuro nazo zaba zidafite agaciro. Ubwo ni uburyo bwo gutesha idolari agaciro. Ubushinwa rero nibwo bwa mbere, nibwo buri ku isonga mu bihugu bifite Amerika ifitiye umwenda. Miliyari imwe na miliyoni hafi nako miliyari igihumbi ni ibintu bitabarika, miliyoni igihumbi hafi miliyoni igihumbi na magana abiri miliyari nako miliyari igihumbi na magana abiri hafi aho ngaho z'amadolari. Ni ibintu byinshi cyane, umuntu abijanishije ugereranyije n'ibindi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo umwenda, Ubushinwa bufite 20% cya gatanu. Umva ku bihugu byo ku isi ni byinshi cyane, Ubushinwa ukagira ngo icya gatanu 20% hafi aho. Ibyo rero urumva ko Ubushinwa bufite imbaraga nyinshi cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zishatse zishobora gutera ibibazo Ubushinwa, kuko hari nka za reserve, izo zinyine za reserve z'amadolari Ubushinwa bufite. Hari rezerve, ibyo bita rezerve dushanje, Ubushinwa bufite nyinshi mu madolari. Muri ibyo ngibyo rero Abanyamerika bashatse bashobora kujya gukiva idolari bakarigabanya agaciro cyane, kugira ngo nyine wenda n'ibintu byabo byoherezwe mu mahanga bihendutse. Icyo gero byakubita hasi cyane izo rezerve dushanje z'Abashinwa, ariko rero byagira n'izindi ngaruka zigomba gutuma Abanyamerika mbere yo kubikora batekereza, kuko iyo ntambara ntabwo bigaragara ko ari bo mu by'ukuri bayigiramo urwunguko. Nako wenda nagira ngo sobanu, wenda tuzabigarukaho twitonze ku mu kiganiro cyihariye kijyanye n'ubukungu. Mu yandi magambo y'Abashinwa, bafite imbaraga, bafite amafaranga batanga, bagenda bakayatanga mu gihe ubwo Burayi bwari busigaye ahubwo buvoma gusa mu by'ukuri, nayo kusubizayo bagerageza kubeshyabeshya ari makeya. Ikindi cyo muri iyo myenda itangwa n'Ubushinwa byarakaje cyane n'abo bampatse ibihugu, n'uko Abashinwa bagiye mu bintu bya infrastructure kiragurutse, ugafata gari ya moshi hagati ya Ethiopia na Djibouti, ni gari ya moshi. N'ahandi urabona iriya yo muri Kenya nayo ni uko, kuva i Mombasa ukajya Nairobi, zagera i Kampala, ibe yagera no mu Rwanda ndetse no mu Burundi, kuva za Tanzania aho ngaho hose zayo ku byambu. Ibyo bintu byose byari mu nzozi zo kuva kera kubw'abakoloni, cyane cyane b'Abadage. Tuvuga tuti ni ryari tuzagira gari ya moshi kugira ngo igabanye ibibazo byinshi cyane, cyane cyane ku bihugu bitegereye inyanja nk'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo byose rero Abashinwa barabihagurukiye, ntiwavuga ngo byose birera ngo ni de, ariko kuko hagomba kubaho gushishoza ku myenda kugira ngo ejo tazaba umusaraba. Ariko ibyo ari byose urabona yuko muri kariya karere abantu batakivuga gusa ngo baduhe imfashanyo, ngo ni akarere k'abanyenzara gusa, bakaba ari abantu beza batanga imfashanyo. Ubu bariho barataka ahubwo bavuga bati barahadutwaye, 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 ubundi bintu baga. Ikindi rero nagira ngo duherukireho Six Bell, wenda no muri ibyo mvuze hari ikintu wifuza kuvuga, ariko ikintu nagira ngo duherukire muri kino kiganiro ni uko ibyo bisambo biriho birwana. Mu kiganiro gishize nakoranye na Musonera twabiganiriyeho gato, ibisambo biriho birarwana nk'Abataliyani ejo bundi babwiye bati Bafaransa rero muri ibisambo muriba muri Afurika, mwakuye muri Afurika mukayikinisha, muyigeze kure muyikinisha. Ndetse hari n'Abadage bigeze kubivuga mbere y'abo Bataliyani, mumaze kwiba Afurika mwarayogoje. Nicyo gituma abana ba Afurika birirwa mu nyanja bagwamo, tukaroba, tugakorwa n'isoni, tukirirwa nyine turwana nabo, abatashoboye gupfa baza nyine bahunga ibihugu mwayogoje. Bityo rero ahubwo mu dukwiye kubarega, dukwiye kubarega muri mu muryango w'Iburayi, mukabona ibihano bibakwiye. Hari n'ibindi bihugu bimeze nk'amwe, ariko mwe muri ku isonga ry'ububi. Wabonye rero ko byanarakaje cyane perezida w'u Bufaransa ku buryo yatumije ambasadrice w'u Butaliyani kuri uno wa mbere, ejo bundi ku wa mbere, akamutumiza kugira ngo amwihanize nyine nk'uko bisanzwe biba, iyo habayemo sida ikomeye cyane ku gihugu cy'u Butaliyani. Ni ekonomi ya gatatu mu Burayi nyuma y'Ubudage n'u Bufaransa. Ni ekonomi ikomeye, icyo gihugu gitegetswe na extreme droite. Gitegetswe na extreme droite. Ikindi kibazo, extreme droite ntikunda abimukira, ariko yanavuga iti ni mwe muduteza, mwe muduteza, bityo na byo ibyo bibazo ikabishyira hanze, ikabishyira ku karubanda. Bityo ibyari kuvuga ngo twebwe ngo turi beza, abaza bahunga inzara, bahunga n'igitugu, bahunga n'akandi kaga, n'intambara bashoze muri Afurika, ngo abo bose ngo nibo babi. Bitangiye kuba ibibazo hano mu Burayi. Nagira ngo nyine mu gusoza rwose ibyo byose ugire icyo wabisesengurira inshuti za radishakwe ijamari ryawe SSB.
Ya urakoze, ndizera ko tuza kugendaingahe ku tukavuga kuri diskuru ya Felix Tshisekedi. Numvise ari diskuru ikomeye, nayo mbese twagira icyo tuvugaho muri iki kiganiro. Naho kubyerekeranye n'intambara, yego, kubyerekeranye n'intambara y'ubutita, ubundi hari nk'abantu bavuga batari kubona intambara y'ubutita ni iki. Intambara y'ubutita mu by'ukuri ni intambara ya kabiri y'isi irangiye, ni ukuvuga intambara y'amasasu yeruye irangiye. Isi yabaye nk'iyigabanyamo ibice bibiri, igice cyari gihatswe cyangwa kiyobowe n'Abanyamerika, hakaba n'ikindi gice cyari kibogamiye cyangwa se kiyobowe cyangwa se gisa naho gicunzwe n'Uburusiya. Noneho icyo gihe ibyo bihugu byombi bikagenda bigira ukuntu bipigana mu bihugu binyuranye, kugira ngo buri gihugu kirebe ko ari cyo cyahigarurira, cyatoresha abantu bacyo, cyatanga ibikoresho bya gisirikare, cyagira gute kugira ngo kirebe ko cyahigarurira, kikaba ari cyo gifata, kigira imbaraga muri icyo gihugu kindi, kugira ngo mbese aho ibyo bitari byagabanya ako kanya bigende bibigabagabana gahoro gahoro. Iyo ntambara rero yarangwaga n'ibyo pigana n'ayo makimbirane, rimwe na rimwe ayo makimbirane akavamo n'intambara, ariko zikaba atari intambara ziri hagati y'ibyo bihugu n'ibyo bihanganye byombi, zikaba ari intambara ibyo bihanganye byatezaga hirya no hino. None izo ntambara nyine ibyo bihanganye bikagenda biha, buri gihanganye kikagira uruhande giha ibikoresho by'intambara, n'ikindi kigakora gityo, nyine ibyo bipande bigahangana, bityo ibihugu bigahora ari uko nk'uko bimeze. Iyo ntambara y'ubutita rero ni uku nguko yari imeze, ku buryo n'ibintu bimeze nkabyo bikomeza kwitwa intambara y'ubutita. Niyo mpamvu nta washidikanya rwose kwemeza ko hagati y'Abanyamerika n'Abashinwa intambara y'ubutita muri Afurika, cyane cyane muri Congo. Numvaga ari icyo ngicyo yenda nasobanura kijyanye n'iyo ntambara y'ubutita hariya. Ahari ahandi wavuze uti ibyo bisambo biza bisahura, nabyo ubwabyo biriho biragenda bisubiranamo. Birumvikana nta kuntu ibisambo bitasubiranamo. Abanyafurika burya iyo tutaza kugira ibyago ngo bariye Abanyafurika b'indashyikirwa baharaniye za independence, baharaniye ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika, murabona ko bariya abantu baharaniye ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika banavuga bati twigenge, ndetse n'Abanyafurika dufatanye dushyire hamwe turebe ukuntu duhangana, mbese turengere inyungu zacu, two kuba mbese bampatse ibihugu wo kuzajya baducunda yikoba igihe bashakiye icyo aricyo cyose. Dushyire hamwe, twegeranye imbaraga zacu n'ibyemezo, tubifatire hamwe cyangwa tujye inama, turusheho kujya inama kugira ngo tuzabone uko biriya birura biza kudusahura tubikumira. Abo bategetsi batekerezaga gutyo barishwe, abenshi barishwe, hakorwa makuru d'etat mu bihugu hafi ya byose bya Afurika, kandi ayo makuru d'etat akoreshejwe nyine n'ibyo bihangange, byagira ngo ba bandi bashakaga ko Afurika igira za mbaraga bazime. Kandi koko barabajimije, bamaze kubazimya basimburwa n'abantu b'abasirikari, ni abantu bari ni abantu bari bakijya mu gisirikare, kuko igisirikare mu by'ukuri muri Afurika, aho Afurika iboneye ubwigenge, nibwo abenegihugu bagiye bajya mu gisirikare, nibwo batangiye ndetse kugenda bazamuka bagiramo imyanya mu gisirikare. Ni ukuvuga muri za 60 nibwo wavuga uti Abanyafurika nibwo bagiye mu gisirikare batangira kuba biyoborera igisirikare cyabo. Ni nabwo rero bakoze n'izo za kudeta ku kaji, bituma rero bya bihangange byarebaga kure hirya no hino rwose barabyishe barabizimya, noneho hasigara bya bisahirana nyine byakoreraga inyungu zabo nka kibihugu. Ibyo rero byatumye nyine nka kuriya apartheid muri Afurika y'Epfo yavaga, mbese yatsindwaga, yamara gutsindwa abantu bati Afurika iratomboye, ubu noneho hagiye kuza kuka keza muri Afurika, hari umuyaga mwiza, abantu bibeshya mbese ko ibihe byiza byaje. Ntabwo byashobokaga kubera yuko ako ni nk'akantu, ni nk'akarwa kaba kari mu nyanja, kuko usanga muri Afurika hirya no hino kandi niyo politiki bampatiye ibihugu bafite. Nubwo bavuga bati ibihugu ku mugaragaro byabonye ubwigenge, ariko turebe uburyo dukomeza kubihaka, kandi uburyo tuzabihakamo tuzajya tuha imbaraga abategetsi tubona bahagarara inyungu zacu, tubahe n'ibikoresho kugira ngo banarimbure bene wabo n'ibiba ngombwa, banarimbure n'abaturanyi, mbese bakore icyo bashaka, babe ibihangange bisenyagura icyo bishatse, kubera ko tuzaba tubahagazeho. Icyo kintu muri Afurika kirakora cyane, ku buryo kuvuga ngo ibihe byiza bya Afurika biraje cyangwa byaraje, ntabwo turahagera, cyane cyane kubona nyine ibyo bihangange bikorera abamati ibihugu bikiri aho ngaho bikiyidegembya, ndetse ugasanga bikomerwa amashyi hirya no hino mu bihugu binyuranye bya Afurika. Ugasanga noneho ba Banyafurika bareba kure bavuga bati dukeneye kugarura ishema ry'umunyafurika, dukeneye kugarura ishema ry'ibihugu byacu, dukeneye kurengera ibikomoka mu bihugu byacu. Abatekereza batyo bampatse ibihugu barabazimya, nta naho bari bagera. Hari ahandi yenda ubwo uranyibutsa niba hari icyo ntavuzeho mu byo wari wambajije, ubwo yenda mbere yuko tujya kuri ya diskuru ya Kishekedi, wanyibutsa niba hari icyo.
Muri rusange wabishubije, wavuze ndetse rwose nuva wageze kure, wavuze uti inzira iracyari ndende kuko abamati bugu baracyari aho, nubwo bwose harimo wenda umuntu yavuga ngo hari akazuba keza, hari umucyo ugaragara, ariko ntabwo ni n'umwijima nawe uracyahari. Abamati bugu nabo baracyacura amacumu yabo, biracyagaragara, baracyafite abakozi babo nka ba Kagame n'abandi. Afurika igomba mu by'ukuri ku abana ba Afurika bagomba kwikiza kandi inzira cyane ndende, ngira ngo muri ibintu byo kwitabira amabi, wabonye ko Kagame agenda agahuza abantu kandi bamwe bagahura kabure, nubwo harimo bamushutse agasigara nawe yumiwe, ibyo nabyo tuzagenda tubira, ariko ikibazo kuko kiracyariho. Wabisobanuye rero, nta nubwo twanabirangiza muri kino kiganiro, ndumva wajya kuri iyo disikuru tugasoza kino kiganiro.
Urakoze. Ubundi kuganira kuri ibintu byo muri Kongo n'aya matora yaho n'ingaruka zayo birasaba ibiganiro byinshi kandi birebire, kubera yuko ingaruka ni nyinshi cyane. Ibyo bishugi byose byari birekereje buriya ntabwo byarangiye, ntabwo ikibazo cyarangiye. Batsinzwe agatambara kamwe, ariko urugamba ruracyakomeje. Bizaterwa rero n'imbaraga z'uriya mu perezida warahiye ejo, bizaterwa n'imbaraga zagira, bizaterwa n'uko nawe ubwe n'ibivumbikisho cyangwa n'imisemburo ubwe yaba afite nk'umunyafurika uvuga ati Afurika ikeneye kwigenga, nanjye nk'umuyobozi wa kimwe mu bihugu bikomeye byo muri Afurika nkeneye kwigenga, nanjye ubwanjye nkumva nigenga. Bizaterwa n'imbaraga zaba yifitemo, kuko ibyo byose kandi ubu ndibaza ko niyo ntambara uko batangiye gushakisha ukuntu nayo bamwagaza kugira ngo mukuru we bamujyana ahangaha, bamujyana cyangwa hariya. Urabona biriya twavugaga, abantu muri Afurika bagerageje kwihagararaho, bakagerageza kwanga ibyo bampatse ibihugu bashakaga. Ubu ngubu bampatse ibihugu babahinduye baruvumwa, kuko nibo bacunga ibinyamakuru by'isi, nibo bacunga ibivugwa ku isi. Natanga urugero, murabona nko mu Burundi ukuntu Perezida Petero Nkurunziza yihagazeho akavuga ati tugomba gukora ibyo Abarundi bashaka, nibyo tugomba gushyira imbere. Icyo kintu bampatse ibihugu ntabwo bakeneye. Intambara rero bampatse ibihugu bateye hariya, ukuntu bavugije induru hirya no hino, ni ibintu byagaragaraga cyane ko byari bikomeye, ntabwo arahonye. No muri Congo naho ukuntu bampatse ibihugu bari bahagurutse, nabyo birumvikana nyine ko iyo ba Kabila baza kugira ubwoba cyangwa se bakanuna cyangwa se barekura gatoya, ubu igihugu kiba cyatangiye intambara, igihugu kiba cyageze mu ntambara rwose ubu ngubu. Ariko baravuze bati turakurikiza ibyo amategeko yacu avuga, usakuza sakuze, mpatse ibihugu nashaka yimene, turakurikiza ibyo ngibyo. Nibura bitumye igihugu kiva muri aya matora kitajya mu ntambara. Kandi biragaragara ko umukandida wa mpatse ibihugu iyo aza kuba ashyigikiwe na rubanda, nk'uko bavuga ngo nk'uko nka Kiliziya yavuze ngo yatowe ngo muri za afite amajwi mbese ngo arenze 50%. Iyo biza kuba ari uko bimeze, abo bose bagahaguruka bati umuntu twatoye ni ugomba kujya hariya imbere, birumvikana ko igihugu cyose cyari kuba cyahagurutse binagaragara. Ariko abantu bavuze bigaragambije bagaragaye ahantu hake cyane, bari abantu mbarwa, ntabwo bigaragara ko ari umuntu wari watowe n'igihugu cyose nk'uko bavuga cyangwa nk'uko bashaka kubyumvisha abantu ko ariko yari yatowe koko. Kuri ya diskuru ya Felix Tshisekedi, iriya diskuru nayishimye cyane, kuko ni diskuru y'umuntu koko urebera inyungu z'igihugu cyose n'abaturage bose. Yavuze diskuru ihumuriza abantu, ihumuriza rubanda, ihumuriza igihugu cyose. Yaramukije abo bari bahanganye mu matora, arabaramutsa anabasaba yuko bashyira imbere inyungu z'igihugu bagafatanya kuziharanira. Abatsinzwe nyine yabashimye, ababwira yuko yiteguye gufatanya nabo, gukorana nabo kugira ngo igihugu gitere imbere. Yashimiye Kabila avuga ati iyo utagira ubushishozi buhagije ntabwo duharanira, nta nubwo aya matora ari no kuba, nta nubwo ibyayavuyemo byari kugenda gutya. Yanashimiye Kiliziya Gatolika nubwo nyine uruhare yagiye igira mu gihugu mu bikorwa binyuranye byinshi cyane, n'uruhare yagira mu gutuma igihugu kirushaho gutekana cyangwa kugira amahoro, yirengagije ibyo intambara Kiliziya Gatolika irimo, kuko iyo ntambara si impamya ko yarangiye. Ku buryo rero usanga disikuru yavuze ni disikuru ikomeye cyane, disikuru isa naho rwose yibutse amadisikuru yavugwaga muri za 60, cya gihe hari ba banyafurika bakomeye cyane barebaga kure, baharaniraga yuko Afurika igira ijambo ikagira agaciro, ntibe insina ngufi mpatse ibihugu z'agacaho rukoma hashakiye. Gusa yenda icyo umuntu yavuga, ikindi nta nari nibagiwe ni uko yavuze yuko bagomba guharanira kurwanya ubudahana. Ni ukuvuga guharanira yuko bakoze ibyaha, bakoze amarorerwa, bakurikiranwa n'ubutabera. Kandi anavuga yuko abafungiye bya politiki bose bagomba kubarurwa, bagafungurwa, bagataha. Nabonye yavuze disikuru nziza, tukaba tumuhanze amaso kugira ngo turebe niba koko uko azategeka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, azategeka mu buryo butuma tubona ko ya disikuru ye n'uburyo ariho ategeka nk'uko bijyanye n'iyo disikuru. Ikindi umuntu yakwibaza nanone ni uko atsinze koko, atsinze amatora ya Perezida wa Repubulika, arahiye kuba Perezida wa Repubulika, ariko ntabwo nta bwiganze afite mu badepite, ntabwo afite ubanza afitemo, niba nabyumvise neza ashobora kuba afitemo nka simbizi niba ari nka nk'ijana cyangwa 90% mu nteko nshingamategeko. Bikaba byumvikana ko rero umuntu cyangwa se hari aho nigeze kubona ko ashobora kuba afite abadepite muri za mirongo hafi 40 te 330. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri iyo nteko nshinga amategeko iyo nyine utayifiteho ububasha, utayifiteho iyo utayifite mu bwiganze, birumvikana ko bisaba ko mu gutegeka ugira uburyo wumvikana n'abayifite mu bwiganze, kandi abayifite mu bwiganze na bari muri ariya mashyaka yibumbiye hamwe ari ku ruhande rwa perezida wacyo igihe Joseph Kabila. Bikaba byumvikana rero ko leta igiye kujyaho, jye niko mbibona, ndabona ari leta bazaba bumvikanyeho, ikaba ari leta bazasaranganyamo ubutegetsi ku buryo ndetse umuntu yahamya atibeshye ko igipande cya Kabila kizakomeza kugira imbaraga nyinshi cyane muri iyo leta, bityo kigakomeza kugira uburemere mu buryo leta izategekwa muri manda Felix Tshisekedi atangiye, bityo kandi bikaba byazagira ingaruka ku matora yandi azakurikiraho muri icyo gihe cy'imyaka ingahe. Wanyunganira Joseph?
Yeah, ndumva ntacyo washigaje inyuma, wabivuze byose. Icyo umuntu yavuga ni uko niba nibuka neza ikintu umuntu yakwita Romise Reprise nyine gutanga ibiro n'ibindi byangombwa biriya bakoze ni ibintu by'ukuri by'umuhango symbolique, ariko perezida burya afite ibiro, afite amadosiye, afite ibiki byose, numva bazabihana ejo kuwa gatandatu niba nibuka neza. Bityo rero ubwo byakurikirwa no gushyiraho guverinoma mu by'ukuri. Nibamara gushyiraho guverinoma buriya nabyo tuzongera ngo uhamagare dusesengure imitero y'iyo guverinoma. Nk'uko bivuze nta kuntu abantu baherereye kuri uyu muperezida urangiye ucyuye igihe batazaba nabo benshi ku bwiganze, kuko ubundi bagombye no kugira minisitiri w'intebe, ariko ntituzi ukuntu bazabigenza kuko urabona bombi bafite ubushake bwo kugira ngo habeho ubutegetsi busaranganyijwe, ariko bivuye ku banyekongo. Akantu wenda nagira ngo mu gusoza nkakurekura, dore ko twari twateganyije isa imwe tukaba tumaze kwirenza, mbese iyo witegereza ni nko kugerageza kugereranya urebye ukuntu Kagame yitwaye muri biriya bintu. Yego, bishobora guhinduka, ibyo muri politiki birahinduka. Urabona umubano ejo w'u Rwanda na Congo ari uwuhe? Angana anatanga n'urugero, kuko abanyekongo hari ibintu bamaze iminsi bakora. Ejo ni mu kwezi kwa 11 bagemuye mu Rwanda aba FDR n'imiryango yabo bakabaka 200,000, hafi 200,000. None amakuru tunafite yanyuze mu nyamakuru binyuranye kandi bumvikanisha n'amajwi ya mukuru umwe mu bacyuwe ku ngufu mu Rwanda, uriya wava umuvugizi wa FDR, uriya arafuruje Fils Bazeye ngo bagerwe i Kigali kuwa mbere ejo bundi. We n'uwari ushinzwe iperereza muri FDR, uwo bita ngo ni Colonel Abega. Ibyo bintu iyo nkuru nawe wayumvise Six Bell. Mbese urwitwazo Kagame yakujya akunda kugira urwo kuvuga ngo hari aba FDR, mu gihe bigaragara yuko iriya guverinoma icyuye igihe ya Kabila yari isigaye barwanya ku mugaragaro, ndetse nkaba nashidikanya ko bizanakomeza ku byo ya Tshisekedi. Uwo mubano uratekereza uzamira ute ejo? Byaba ari ukugira ngo wenda Kagame atazongera kugira urwitwazo, ijambo ni rya wenda agira ngo nako tugire icyo tukavugaho, wenda tuzakagarukeho birambuye mu biganiro bitaha.
Koko iyo ni ingingo ikomeye cyane kuyitekerezaho, kubera ko u Rwanda rwa Kagame rwagize uruhare rukomeye cyane mu bibazo byo muri Congo kuva muri za 90 na kangahe kugeza ubu ngubu, ku buryo ndetse rwagize uruhare mu rwego rwo kuba ku isonga mu bihugu byateje iriya ntambara yo muri Congo nyine, iriya ntambara ya intambara ikomeye cyane yahitanye abanyekongo bagera muri za miliyoni nka zingahe. Hari ibyegeranyo bivuga ko ahapfuye abanyekongo bagera muri za miliyoni nk'esheshatu, abishwe n'intambara, abishwe no gukurwa mu byabo, abishwe n'ibindi bibazo byose byari bishamikiye kuri iyo ntambara. Kandi uruhare rw'u Rwanda rwa Kagame rukaba ari uruhare rukomeye cyane. Uko biri kose, Kagame umubano we na Congo ukuzamira muri iki gihe kiri imbere, nabivuga ntashidikanya ko ntabwo nubwo Congo yakomeza kumukorera ibyo imukorera byose, ntabwo Congo ariyo ya mbere yaba imukoreye byiza byinshi, ntabwo anyurwa, ntabwo bizatuma bagira amahoro, bagirana amahoro ngo bagirane umubano mwiza. Cyane ko Congo n'imuka ishatse koko kwibohora igitugu cy'abampatsi bihugu, igasa naho iharanira ubwisanzure bwayo. Birumvikana ko umugaragu w'abampatsi bihugu muja wabo mu karere, birumvikana ko ari buzakoreshwa kugira ngo nyine atere akaduruvayo muri Congo. Icyo ngicyo kizaba gihari buri gihe. Urugero natanga ariko ni urugero rutoya nkongera nkabigarukaho. None se icyo Ubugande bwa Museveni butakoreye Kagame ni iki? Ariko ko Kagame ubwe mu magambo ye avuga ko mu bihugu bahanganye cyangwa bangana mu karere ko Ubugande buri, ni iki Ubugande butamukoreye? Ninde Ubugande butamuhaye amushaka? Ni iki batamukoreye ko ari nabo banamushyize ku butegetsi? Ariko mubanzi abara Bugande buri. Ni ukuvuga rero Congo ibyo izakora byose sinibaza ko izakora byinshi biruta ibyakozwe n'Ubugande. Naho kuba abantu ba FDLR kuko leta ya Kabila yaragiye batanga ikabatanga mu buryo bamwe bashimuswe bajyanwa bunyago, abandi bajyanwa mu buryo bwumvikanyweho na leta za leta zombi zifite ukuntu zabyumvikanyeho. Jye nkeka ko aba bariho bagenda ubu ngubu, kuko jye sinumva, ntabwo nashoboye kubisobanukirwa ku giti cyanjye ngo mbone ukuntu umuvugizi wa FDLR uriya Laforge Fils Bazey na n'uriya ushinzwe iperereza rya gisirikare nyine muri FDLR uriya Colonel Abega bombi bafatirwa rimwe, bagafatwa nk'abantu nyine wa mugani badafite imirimo ikomeye nk'iyo ngiyo bashinzwe mu muryango cyangwa mu rugaga rwitwa ko rukomeye rufite ibyo ruharanira. Ukuntu bafashwe nk'abantu b'abasivili basanzwe bashobora kuba bagiye mu bintu bigenda bidasobanutse, ku buryo ukuntu bafashwe, yego baravuga ngo baragambaniwe, nabyo si ukuntu bafashwe bakanafatirwa hamwe, ukuntu byakozwe mu buryo bwari bworoshye. Noneho hakaza ni raporo y'umuryango w'abibumbye uriho ushinja abanyarwanda bari muri opposition ko bafatanya n'ibihugu byo mu karere ngo kugira ngo bajye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bafatanije nyine ngo na za FDLR n'ibindi. Ndibaza ko aba bantu muri aba bantu bariho bataha uburyo bariho batahamo ubwo aribwo bwose, ndibaza ko aba bantu bazagira uruhare mu kuzashinja, mu kuzatanga amakuru azatuma leta ya Kagame ibona urwitwazo rwo kugira ngo ikomeze intambara mu karere cyangwa iteze umutekano mukeya mu karere. Ku buryo kuba abantu bariho batashye bashimutwa batashimutwa bagambanirwa batagambanirwa, ikigaragara ni uko leta ya Kagame igiye kubikuramo inyungu zizatuma ibona uko itera akaduruvayo kandi mu karere. Kuba rero leta ya Congo yaragiye ibanira neza Kagame akagira atyo akaza muri Congo agatezaho intambara, ati nkurikiranye ba FDLR cyangwa se akaza akubakuriya mutwe wa M23, abantu bagapfa abandi bakava mu byabo bakagira bate, u Rwanda rugasahura amabuye y'agaciro muri Congo n'ubu baracyasahura, leta ya Congo igakomeza igahumiriza ikabyihorera. Nabyo ubwabyo ntabwo byatumye bagirana amahoro, ntibyatumye Kagame muri iyi minsi atiruka hirya no hino agenda avuga ati dukureho Kabila cyangwa se tunarwanye n'ibizava mu matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yirengagije ukuntu amatora yo mu Rwanda yagiye ayafifika akagenda yatsinda kuri za 99% nk'aho wa mugana ari we wenyine uba yatoye, nta wundi muntu watoye, none agatora kitwa ko igihugu cyose cyatoye. Kagame kuvuga ngo Kongo yamufashije ibi n'ibi n'ibi, cyangwa izamufasha ibi n'ibi ngo bizatuma bagirana amahoro babana neza, ntabwo mbihamye. Kuko ntabwo ibyo akora muri Kongo, nibaza ko atari inyungu ze bwite wenyine, afite inyungu z'abamfata ibihugu ahagarariye, kandi igihe cyose atazagihagararira nawe iminsi mu Rwanda, iminsi ku butegetsi bw'u Rwanda izaba ibaze. Icyo gihe abamfata ibihugu bazatangira batekereze undi muntu ushobora kurengera inyungu zabo kumurusha. Nuko bizagenda igihe cyose azavuga ati ngiye kumvikana n'abandi tugira amahoro. Ndibaza rero ko kuba bagira ibyo bamufasha ibi n'ibi, kuba bamureka agakora icyo ashaka muri ibyo bihugu, ndibaza ko bitatuma bagirana umubano mwiza. Ntabwo ari byo byatuma abaha amahoro, ntabwo ari byo byatuma areka guharanira inyungu z'abamfata ibihugu. Kuko n'ubundi iyo turebye n'ibibazo leta y'u Rwanda yowe na Kagame ifitanye n'ibindi bihugu byo mu karere, none se abantu bafitanye ibibazo aribo babiteye ni bandi? Ko bose ibibazo bafitanye usanga bituruka mu Rwanda, bituruka mu Rwanda. Ni ukuvuga rero ko igihe cyose leta ya Paul Kagame idashoboye kugira uruhare mu gushyiraho ubutegetsi ishaka mu gihugu iki n'iki, igihe cyose ibihugu byegeranye bitayoborwa n'abantu bayo cyangwa se yizeye, birumvikana ko izakomeza gutera akaduruvayo byanze bikunze. Niyo bayibanira neza gute, ntabwo izatanga amahoro. Nuko nkuko mbibona. Urakoze,
ndagushimiye cyane. Reka ndumva nashoje neza, reka dusoze kino kiganiro. Ubivuze neza rwose, haracyari byinshi bishobora kuba, haracyari bamatsi ubwabo bashobora kugerageza amabi yakoresheje abaje babo nka Kagame. Ariko rero tunezerwe, tunezezwe n'ibyo abanyekongo bagezeho igihe byazamara cyose. Ejo tutega amaso bashyizeho guverinoma, turebe iyo guverinoma isura yayo izaduha wenda ejo hazaza h'icyo gihugu ndetse n'akarere. Kandi tuzakomeza kugenda dusesengura. Hari ikindi wifuza kongera wenda umunota umwe Sixbert mbere kugira ngo dusoze neza neza nk'umunota umwe?
Ndumva nta kindi, icyo navuga ni ugushimira nyine abakurikiye kino kiganiro. Yenda hari akantu kamwe tutavuze, nka Felix Tshisekedi nk'umuntu we azabana ate na Perezida Kagame? Ndavuga umuntu arebye amateka make ya Felix Tshisekedi azwi, njyewe mbona imibanire yabo icya mbere bizaterwa n'uburemere bw'ubutegetsi Tshisekedi azaba afite, uko buzaba bungana. Ni ukuvuga umuntu ashobora kuba perezida ariko mu by'ukuri adafite ubutegetsi bwose, adafite ubwisanzure bwose bwose buhagije. Icyo gihe rero yabaye perezida adafite bwa bwisanzure bwose buhagije, ni ukuvuga yuko kuko niwe ubugaragara ushobora kumvikana n'abandi hanze. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri ibyo yakumvikanaho n'abandi hanze nta garanti bihari yuko bizubahirizwa nk'uko bikwiye kubahirizwa, nk'uko byaba byumvikanweho. Bityo rero nkaba mbona ko Kagame azakomeza kuganira na Kabila, byo ndabitekereza ko azakomeza kuganira na Kabila, bityo na Tshisekedi akaba yagira uburyo amwegera. Ariko mu by'ukuri uko azabegera kose bizaba bigaragaza ko ni inyungu z'abaharanira, ni inyungu z'abamfata ibihugu. Ni ukuvuga abo ngabo nibaramuka igihugu cyabo, birumvikana ko bazabana na Kagame nk'uko babana n'abandi baperezida b'ibihugu bituranye na Kongo. Dore ko Kongo ituranye n'ibihugu ndibaza ubanza ari ibihugu umunani cyangwa se binarenga bahana imbibi.
Umunani, icyenda, ubanza ari icyenda.
Icyo gihe rero ni ukuvuga ko babana nk'uko babana n'abaperezida b'ibindi bihugu baturanye, atari ukuvuga ko uyu n'uyu yari hari umwihariko afite kubera yenda ko yateje akaduruvayo muri icyo gihugu. Ahubwo icyo umuntu yarakwiye kubategaho ni iki? Ni uko nka ziriya za mapping report, ni ukuvuga kiriya cyegeranyo cyakozwe n'umuryango w'abibumbye, ni uko nka biriya biza ahagaragara. bikaza ahagaragara bagasaba ko urukiko mpuzamahanga rujyaho bigakurikiranwa bigizemo uruhare bakagaragara. Nuko ikindi umuntu abatezeho ni iki, nuko abanyekongo bapfuye baguye mu ntambara zagizwemo uruhare n'ingabo z'ibihugu by'amahanga. Nuko abo banyekongo amaraso yabo nyine aravuze induru ati, amaraso yabo aravuze induru ati, nimuturenganure, nimudutabare, nimudushakire ubutabera. Icyo umuntu abatezeho ni iki, bariya ba Felix Tshisekedi, nuko ijwi ry'ayo maraso bazaryumva, baryumva noneho bakavuga bati reka dushake ubutabera koko. Icyo gihe nibavuga bati tugiye gushaka ubutabera, ntabwo bazumvikana na Kagame, byo ntibishoboka. Ni ukuvuga rero ko bazahitamo yenda kudashakisha ubutabera kugira ngo bagendere ku magi, kandi nabwo nibagendera ku magi ntibazumvikana, kuko ni hahandi azaba afite byinshi cyane arekereje cyangwa akeneye gusahura muri Congo, cyangwa se n'inyungu z'abana agomba kujya kurengera muri Congo, ku buryo rwose simpamya ko bazagirana amahoro nyamahoro yuzuye nk'uko bayafitanye na byinshi mu bindi bihugu baturanye. Ibyo simbihamya nk'uko wari ubinyemere nyine. Nasoza nshimira abakurikiye kino kiganiro, kandi nkaba nizeye ko uzampa umwanya tugasesengura igihe noneho tukaba twareba mu by'ukuri iyo leta izaba igiyeho ishusho yayo ni iyihe, icyo umuntu ayitegaho ni iki. Murakoze.
Urakoze cyane Sixbe, urakoze cyane rwose. Uwo mwanya rwose uzaba ufite wose wo kugira ngo nyuma y'ishyirwaho bya guverinoma nayo ufashe inshuti zaradishakwe kumvikanisha neza aho igana, uko isa, amahirwe ifite yo kuba yagira ikigeraho cyiza kuri Congo no ku karere. Nshuti mwari muteze amatwi cyari ikiganiro Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibonye bwa mbere mu mateka umuperezida mu mahoro. Ikiganiro twakomoye ku bimaze iminsi biba muri Congo, amatora yageze mu gutora perezida mushya Tshisekedi Felix warahiye ejo tariki ya 24 Mutarama 2019. Muri kino kiganiro twasesenguye iby'ayo matora, ingaruka zayo, ndetse tunibaza ku birura bitegereje gukomeza gusahura igihugu cya Congo ari nako bimena amaraso. Twizera yuko abanyekongo intambwe bateye izatuma babasha kurwanya ibyo birura. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Naho ubutaha nyuma y'ishyirwaho ry'iyo guverinoma rwose Sixbert azaza basesengurire nanone. Ndagushimiye Sixbert rwose ukuntu wasesenguriye inshuti za radishakwe, kariwe n'ubutaha.
Murakoze.
The land is good, the land is mine. Gold we have, diamonds we mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. The land is good, the land is mine. Gold we have, diamonds we mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace, Africa. Come on. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. Nisambukatigi kayora. Nisambukatigi kayora. Nisambukatigi kayora. Nisambukatigi kayora. Tell me why you fight. Tell me why we fight. Tell me why you fight. Tell me why we fight.